panafe okuva mu kitongole cha yiba akimbi anjula na damba nyamba akawo
sei neyanziza nyo sebo mwami as mpinga amanya njagadde okubala musako mwasize mutya no mwenda abatuwuliriza amanya neddoboozi nze Suzan Nadamba nga nviira mu kitongole kya Ikli Africa era Ikli Africa kye kitongole kya nakyewa ekiruubirira ekikwataganya wamu ne gavumenti ez'enjawulo ku levels ez'enjawulo okuva gavumenti eya wakati ku gavumenti eza local gavumenti okutuusa enkulaakulana eya nnamaddala mu bibuga ebya Africa.
Ikli Nadamba
mutulyanjula
alibalinnya ate ddoboozi tulyanjula yodi yeyogerera omuntu akuwulira naawulira njulo Nadamba
ayenda
ogenda okuwulira omusajja Lazarus
neyanziza nnyo okumpa olukusa luno okuwayamu ne abantu baffe erinnya lyange Lazarus Okech kola n'ekitongole kya ministry y'amasanyalaze n'obugaga obw'ettaka ensonga ya green cooking nayo ekulemberwa ministry yaffe